Gabana Uganda bete katekero okulonda okugenda okubaonge na kuzo mwezi 15 mwezi guno gwennyini abamu kuba kulembeze bw'Obwakabaka wali ekyotera bakubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala abali mu luwummula baleme kugenda mu nkungaana z'ebyobufuzi kubanga ebivaayo biyinza obutaba birungi. Kaketo Ben ye mwami wa Kabaka nga yamyuka omwami wa Ben atwala eggombolola ya Ssaabadduka Golo Kalisizo asabye abazadde okukuumira abaana baabwe waka naddala abo abatannatuusa myaka gironda.
Mu kiseera kino nga kampeyini z'ebyobufuzi ziri ku mutendera ogwa waggulu ennyo, njagala okukunga abazadde mwenna okwerinda abaana abatannaweza myaka 17. Nsaba tubakuumire waka baleme kwetaba mu zino laali za byabufuzi kubanga ebigenda mu maaso tebibakwatako, kyokka nga bwe bagenda eyo abamu bafunirayo ebizibu omuli obubenje abamu n'okufuna empisa ensiwuufu. So tukunga abazadde mukiseera kino eky'oluwummula tukuume abaana baffe baleme nnyo okwetaba mu byabufuzi balinde ekiseera kyabwe nga kituuse.
Ate ye Kakooza Alphonse Obwogere ng'ono ye mukulu w'essomero lya Progressive High School Kalisizo Kyotera asabye abazadde okukubiriza abaana baabwe okusoma ebitabo mu budde buno obw'oluwummula ate era baleme kutaayaaya mu nkungaana za byabufuzi.
Abaana bayitiriza nnyo okubeera mulaleza ebyobufuzi naye buno buvunaanyizibwa mbuteeka ku muzadde. Abaana abasinga be tulaba mulaleezo si balonzi. Abaana nsaba tubaleke waka basome ebitabo byabwe baleme okubeera nga okusoma kwabwe kuddirira. Okusoma kugenda kutandika mu gwokubiri. So abaana tubakuume babeereko mu bitabo byabwe balibayizingeko. Ekirala embeera y'ebyokulonda eno ejja bafekitinga mu mpisa. So omwana emyaka egyo tasaanye kubeera mulaleezo. Nsaba tubakuumire waka baleme n'okukoppa empisa embi ze balaba.